Kanye in Washington, wishing you all a very good morning.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington. waa subax isniina bisha januarina ay tahay 17 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socotiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cusmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah: maxkamadda sare ee Somaliland oo go'aano ka soo saartay dacwad la xiriirta muran ka dhashay sharci ahaanshiyaha furista ururada siyaasadda ee Somaliland.
murankan u dambeeyey Somaliland ee dhinaca sharciga wuxuu ku saabsanaa dhaqangalka xeer lambar 14/2022. marka haddaad eegto, waxay si cad u sheegtay inuu awood u leeyahay guddoomiyaha golaha wakiilada oo keliyii in uu ku hadlo magaca golaha, inay maxkamaddu go'aamisay in la dhammaystiro dhammaan tallaabooyinka la xidhiidha diiwaangelinta ururada cusub.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan xiisad soo kala dhex gashay labada dal ee Sweden iyo Ruushka. qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa riday Isniintii wax loo malaynayo inuu yahay gantaal balastiga, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Japan, taasoo noqon doonta tijaabadii afaraad ee bishan ay samayso Kuuriyada Waqooyi. milatariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaal u riday dhinaca xeebta bari, kaas oo ilaa hadda aan la aqoonsan waxa uu yahay. tan iyo bilowgii sanadkan cusub, Kuuriyada Waqooyi waxay samaysay 3 tijaabo oo kale, kuwaas oo aan caadi ahayn isla mar ahaantaasina ku lug lahaa gantaalo dhinaca hawada loo riday. ilaa hadda si rasmi ah looma oga nooca gantaalka ay riday Kuuriyada Waqooyi Isniintii. tijaabooyinka gantaal ee isdaba jooga ayaa keenay in maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu cunaqabateyntiisii ugu horreeyey kusoo rogo Pyongyang arbacadii, iyo inuu ugu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay in liiska madow lagu daro dhowr qof oo Kuuriyada Waqooyi kasoo jeeda iyo hay-ado kale. nin hubeysan oo 4 qof ku qafaashay macbad yahuud ay leedahay meel u dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa la sheegay in uu u dhashay waddankaasi Ingiriiska, isla mar ahaantaasina haysteen dhalashada dalkaas. weerarkaasi oo lasoo afjaray Axaddii ayaa sidoo kale la tilmaamay in uu ku dhintay ninkaasi, markaasoo booliiska England ay sidoo kale sheegeen inay xireen laba dhalinyaro oo ay su-aalo loo weydiinayo weerarada halkaa ka dhacay. howlgalka oo maalintii oo dhan ka socday xarunta macbadka Yahuudda Beth Israel Colville oo qiyaastii 16 mile waqooyi bari ka xigta Fort Worth ee gobolka Texas, halkaas oo lasoo afjaray habeenkii Sabtida, waxaana la sheegay in dhammaan 4 la haystay ee gudaha macbadkaasi ku jira la sii daayay iyagoo badqaba, iyadoo qofka la tuhmayo in weerarkaasi uu geysteyna uu dhintay, ma cadda in ninka hubeysan uu naftiisa isagu dilay ama in ay dileen xubno ka tirsan kooxda FBI da. ninka la tuhmayo ayaa la sheegay in uu dalbaday sii deynta saynisyahan u dhashay Pakistan oo ku jiray xabsi federaala oo ku yaala aagga Dallas Fort Worth intii lagu jiray 10 saacadood oo gorgortan qaraara uu maamulku la yeeshay. FBI-da ayaa xaddii sheegtay in eedeysanaha lagu magacaabo Malik Faisal Akram oo 44 jir haysta dhalashada dalka Britain, balse ma aysan sheegin qaabka uu u soo galay Mareykanka iyo goorta uu soo galay. warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa. maxkamadda sare ee Somaliland ayaa shalay go'aano ka soo saartay dacwad sharci ah oo lagu muransanaa xeerka 14-aad ee furista ururada siyaasadda. xukuumadda, xisbiyada mucaaradka ah iyo siyaasiyiinta doonaya in ay ururo cusub oo siyaasadeed furtaan ayaa soo wada dhaweeyey go'aanka maxkamadda, inkastoo dhinac kasta uu sheeganayo in guusha ay dhinacooda raacday. wariyaha v o a ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
waa maxay aragtida la xidhiidha qaraarka maxkamadda ee xisbiyada Somaliland? waa kan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe.
waxaanu arrintan u aragnaa maxkamaddu maanta gaajay inay guul u tahay qaranka Somaliland iyo shacabka Somaliland. mar hadday laashay aynu anfool ka dhigtay xeerkii la mulmulaaqay ee khatarta ku haa Soomaaliland oo ay ku soo noqotay kii ahaa 2011 kaasoo si qayaxan u sameynaya xuquuqda asxaabta siinaya iyo in la isku raacsanaa oo mar oriri mar la isticmaalay sida awgeed qodobka ay ku soo dartay ah in si toosa loo gala ururadana kaasna wuxuu u yaala golaha wakiilada in heerkii tooska lagu geli lahaa ururada inay sameeyaan marka taasna golihii xaqiqu lahaa baa lagu soo celiyay qodobka ay soo jeediyeen qaraarkaasna marka waa guul insha allah doorashadii madaxweynaha baanu diyaargaroonay ilaahay subxaana watacaala doorashada kalena insha allahu tacaala madaxweyne soo baxa ayay u taalaa goortu qabanayo xeerka loo dhisiya haddii la ilaaho
dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaan isagana weydiiyey sida ay u arkaan xisbi ahaan qaraarka maxkamadda
marka hore waa ku salaamaya khadrow marka xigana waxaan u aragnaa aragtida xisbiga ee qaraarka ka soo baxay maxkamaddu waxa weeye mid soo dhoweynaya qaraarka ay soo saartay maxkamaddu oo u arka inay tahay xal arrintii taagnayda oo u arka inay maxkamaddu iska ilaalisay inay farageliso baarlamaanka oo wixii aanu ka hadlaynay ahaa inaanay faragelin oo ay maxkamaddu qaraarkii soo saartay yahay mid xeerkii aanu ku muransarayn xeer number 14 2020 meesha ka saartay oo tiri dacwadii baarlamaanku soo gudbiyeen ay laashay ama ooday marka waxaan u aragnaa runtii xeer qaraarkaas waxaan u aragnaa ay xeerkaa ku laabtay oo murankuna meeshuu ka socdaya arrintu salka ku haysay waxaan u aragnaa runtii inay Soomaalilandna guul u tahay annaguna guul baan u aragnaa waanan soo dhoweynay
dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Kore ayaan isagana weydiiyey aragtida xukuumadda Soomaaliland ee la xidhiidha qaraarka maxkamaddu
marka ugu horeysa aad iyo aad baad u mahadsan tahay wariye haddaan ku hadlo afka xukuumadda waxa weeye xukuumad ahaan waxaanu boqolkiiba boqol ayaanu soo dhoweynaynaa dhammaan wax alla wixii maxkamadda dastuuriga ka soo baxay meel kale oo loo dhaqaaqaaba ma jirto dalkuna sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay maxkamadda dastuurigii waxay tiraahdo waa wax ummadda oo dhani ku gowracan tahay ka xukuumad ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay go-aanka waana soo dhoweynaynaa waana ku khasbanaa insha allah wixii faahfaahinana gadaal baanu ka soo bixin doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan
sida ku cad qaraarka maxkamadda sare ee Soomaaliland sharci ay soo saartay 24 xubnood oo muwaadiniina ayaa u gudbiyay dacwad ama arji daba siyaasiyiintaasi sidee ayay u arkaan iyaga laftigoodu qaraarka maxkamaddu ay soo saartay wakaan mustafa cabdi ciise shiine oo isagu ka mid ahaa siyaasiyiinta aan la kulmay islamarkaana weydiiyey dareenku
qadar runtii waa maalin farxad leh waxaan u aragnaa go-aankaasi inuu yahay go-aan guul u ah dadka jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan kuwooda u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qolka oo ah maaragtay tiirarka ugu waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku jirto waxaad ogeydeen saddexda xisbi ee dalka jiray inay intooda badan mar inta badan ka bidaysnaan jireen in iyaguna meesha joogaan oo aanay ururo cusub sida xeer 14-2021 wan u dhigayay aanay aqbalin khaasatan xisbiyada mucaaradka waad ogeyd siday uga gilgisheen xeerkii baarlamaanka yaalay ee ku dhaqangalo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xafiiskiisa kaasi oo aakhirki keenay in maxkamadda dacwad loo gudbiyo marka annagoo ka kooban 24 muwaadiniin ah oo isugu jira siyaasiyiin saxafiyiin looyaro iyo aqoonyahan kale waxaanu gudbinay dacwad ka guud ka duwan dacwaddii ay marka hore xubnaha baarlamaanku gudbiyeen ee ahayd xeer 14-2021 annagu waxaanu gudbin xeer 14-2011 kaasoo si cad u sheegayay in 10 sanaba mar la furo ururada lix bilood ka hor muddada laysanka inta aanu dhicin xisbiyada hadda jiraana la bilaabo oo ku beegmi doonta 13 bisha May marka annagu maanta haddaanu nahay gruubkii ama kooxdii ururdoon ee ka koobnay 7 urur siyaasadeed waxaan aada ugu faraxsanahay runtii go-aanka maanta gaadhay oonu aragno guul ay gaadhay dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland
Siciid Cali Cabdilaahi waa sharciyaqaan ku xeel dheer arrimaha shuruucda islamarkaana ku nool magaalada Hargeysa waxaan weydiiyey bal in sharci ahaan u fasiro qaraarka maxkamadda
khadar sida ogsoon tahay murankan u dambeeyay Soomaaliland dhinaca sharciga wuxuu ku saabsanaa dhaqangalka xeer number 14 2021 marka haddaad eegto qaraarka koowaad oo ah kan ay ka jawaabtay, waxay si cad u sheegtay oo ku celisay arjigii, sidoo kalena waxa ay u cuskatay qodobo badan oo sharciya. Laakiin haddii aynu ka soo qaadno, waxay sheegtay in sida uu dhigaya xeer hoosaadka golaha wakiiladu oo ay u raacday inuu awood u leeyahay guddoomiyaha golaha wakiiladu oo keliya in uu ku hadlo magaca golaha. haddaynu eegno qaraarka maxkamaddu ay soo saartay qodobkiisa shanaad oo ah inay maxkamaddu go-aamisay in la dhammaystiro dhammaan tallaabooyinka la xidhiidha diiwaangelinta ururada cusub ee ka qaybgelaya doorashooyinka si waafaqsan xeer lambar 14/2011, waxaad moodaa maxkamaddu inta hore oo dhan qaraarkeedu inuu cad yahay oo ay sheegtay in muwaadiniintu xaq u leeyihiin inay furtaan ururo 10 sannadoodba mar, sidoo kalena ay caqabada iyo dabarka qodobkii ku ahaa in gola deegaan la furto ay bayaamisay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
waxaa soo taraya xiise siyaasadeed oo ka dhex aloosan dalalka Sweden iyo Ruushka kadib markii Ruushka uu sheegay in Sweden aysan ka mid noqon karaynin gaashaanbuurta NATO. haddaba waxyaabihii ugu dambeeyey ee xiisadda labada dal ayuu Ridwaan Xaaji Cabdiweli ka wareystay Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ka tirsan Radio Sweden kuna sugan magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden.
Ridwaan, waa mahadsan tahay. hadda waxyaabaha ugu dambeeyey markii la eego poliiska ayaa waxa uu xaqiijiyey in daroon weliba nooca weyn ah lagu dul arkay warshad nukliyarka ku shaqeysa oo ku taala meel la yiraahdo Forsmark, kadibna laba kale laga sheegay Oscarham iyo Ringholms, laba magaalo oo la yiraahdo, walow midda dambe ay booliisku sheegeen in aanay xaqiijin karin oo aanay waxba arkin. labada kale waxay sheegeen in ay helikopter ku ceyrsadeen laakiin uu ka mirqay oo uu ka cararay daroonkaasi, sida ay sheegtay Petra Blomqvist oo afhayeen u ah booliiska booliis qaybeedka bartamaha Sweden. halka kuma ekaanina waxaa sidoo kale haddana baddan loo yaqaano Baltiga ama Sweden ay u taqaano Osterholm ama badda bari lagu arkay markab gujis ah, kaasoo la sheegay in ay soo baxsadeen 3 markab oo kale oo laga leeyahay dalkaasi Holland oo maraakiib dagaal ah, balse uu dhinacan soo aaday isna kadib markii dambe la waayey. waxaana booliiska oo hadda hadlay isla caawif ay sheegeen in arrintan loo arki doono kiis heer qaran ah oo ay baaris ku bilowday qaybta loo yaqaano waaxda howlgallada qaran ee booliiska ee loo yaqaano NOA, sidaasoo qoreen yani bogooda.
waayahay Maxamed, haddii dadka ku dhageysanaya aad dib u celiso, xaggee dhibaatadan kasoo bilaabatay hadda u dhexaysa Sweden iyo dalka Ruushka?
dhibaatadu waxay kasoo bilaabatay horta inta badan waxay la xiriirtaa dagaal qabow oo marar badan ka dhexeeya Sweden iyo Ruushka. Sweden dabcan wadan ka tirsan reer galbeedka, balse hadda markii ugu dambeysay marka la eego sababta degdegta ah waxay ahayd Ruushka oo ka hadlay in wadamo aan ka tirsanayn gaashaanbuurta NATO ay ku biiraan inuu kasoo horjeedo, waxaana wadamadaas kamid ahaa Sweden. Sweden arrintaas siyaasad ahaan ayay aada u qaadqaaday, si caralana way uga hadashay. dabcan Sweden kama tirsana gaashaanbuurta NATO, 200 sano ka badana dagaal toosa oo caalami ah ma gelin, laakiin waxay sheegeen in ay xaq u leeyihiin inay galaan NATO haddii ay iyagu taa dantooda ammaan qaran u arkaan. welibana sanadkii 2020 arrintan baarlamaanka ayaa u codeeyey oo 204 mudane ayaa ku codeeyey oo mucaaradka u badan in Sweden ay samayso wax la yiraahdo NATO obkhun ama in markii ay doonto.
waayah Maxamed, aan ka dhexgala markay Sweden laga hadlay sida aad sheegtayba, waa dal inta badan dhexdhexaad loo arko, gaar ahaan marka la eego dalalka Scandinavianka xataa dhexdooda. marka ma la dhihi karaa Ruushka waxaa laga yaabaa inuu tuunsan yahay mararka qaarkood taageero laga yaabo in Sweden ay u fidin karto Ukraine?
arrintaas waxba ka jira oo sida uu horeyba ay u sheegtay wasaaradda kaashaandhiga Sweden ee loo yaqaano Forsmark, waxa ay sheegtay in ay taageerayso يوكرين او اساند iyo siyaasadba ku taageerayso sida uu sheegay wasiirka gaashaandhiga Peter Hultqvist en sidoo kale na en dabcan Sweden waxa ka tirsan tahay sidaan sheegay barreer galbeedka waxa kala jirta in Sweden ay waxaan ka badnayn 340 km u jirto en Inkleif ama qayb ka tirsan Ruushka oo la yiraahdo Kaliningrad oo ku dhex taal Poland iyo waddanka Lithuania taasoo ku soo jeeda dabcan badan loo yaqaan Baltic ee Sweden dhinacaan bari ka jirta marka halkaas iska soo galaan dabcan jasiiradda Gotland oo hadda dhinacaas ugu sii jirta dhul ahaan badda Baltiga iyo Ruushka qaybtan ka tirsan waxa u dhaxaysa 340 km oo qura sidoo kalena dabcan arrintan Ukraine iyo arrintan ku biiritaanka NATO iyo kala shaqaynta NATO iyo siyaasadeedo galbeed ka raacsan iyo waxyaabahaas oo dhan ayay dabcan isku hayaan oo marar badan ayaa waxa dhacay shilal noocan oo kale
waayahay ugu dambeyn Sweden waxaa la sheegayaa hadda in ciidamo ay geysay jasiiradda Gotland ee ku taala isla baddaas Baltica marka waa maxay danta ay ka leedahay Sweden ma la dhigi karaa waxa loo arki karaa daandaansi in ay Ruushka ku wado xilligan
Sweden hadda waxay gudoonsatay in la kordhiyo ciidamadeeda iyadoo hadda maanta lafteeda qayb la tababaray oo la diyaariyay ka tirsan 5 qaybood oo Sweden oo dhan laga diyaarinayo in 8,000 askari lagu daro ciidamada sanad kasta ilaa 2030 ayaa la gudoonsaday laakiin sida hadda ay ka hadashay wasaaradda gaashaandhiga ciidamada la geeyay qaybtan Gotland waa ciidan loogu talagalay in ay diyaar garow iyo muujiyaan in ay San Martin la kedinin nin la yiraahdo Magnus Christensen oo ka tirsan cilmi baaraka ah qayb dugsiga gaashaandhiga ee loo yaqaan Fashwashok School aan wuxuu sheegay in Sweden ujeedkeedu uu yahay in Ruushku aanu kedinin laakiin hadda aanu jirin khilaaf hubaysan oo la filayo inuu dhaco marka ciidamadan meelaha la geynayo sidoo kale meelo kale laga yaabo in lagu arko sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhiga waa ciidan yani falax goodin ah oo cudud muujin ah oo Sweden ay muujinayso inay tahay waddan dabcan diyaar ah hadii uu dagaal dhaco sidoo kalena dabcan waa wadamada inta badan hubka soo saaray ka mid tahay Sweden walow aanay waddan dagaal gala inta badan ahayn
kasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Xuseen Raagi oo ah suxufi ku sugan dalka Sweden oo u warramayay wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli inkastoo Soomaalida ay ku dhaqan tahay miyi iyo magaalo ayaa haddana waxaa jira dhaqamo ay ka siman yihiin oo ay wadaagaan iyo kuwo kale ay ku kala gedisan yihiin waxaana ka mid ah garnaqsiga xafladaha arooska martigelinta iyo waxyaabaha la midka ah warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha VOA Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac
qaar ka mid ah qoysaska dadka ku nool magaalooyinka ayaa in badan oo ka mid ah caadooyinka iyo dhaqanka Soomaalida waxa ay la wadaagaan bulshada reer miyiga ah sida dhinacyada guurka habka magaha loo kala qaato dumaasha ama xigsiisinka gabdhaha godobtirka loo bixiyo isticmaalka daawo dhaqameedka garta xidigiska iyo wixii la mid ah arrimahan ayaa la sheegaa in ay leeyihiin xeer aan qoraal lahayn oo soo jireen ah oo jiilba jiil u gudbiyay Cabdiqani Axmed Gurxan ayaa sharaxaya caadooyinka iyo dhaqamada ee miyiga iyo magaaladuba ay wadaagaan
dhaqamada waagi hore waxa jiray gabdhaha waa la isweydiisan jiray baadiyaha ardaagal iyo waxba la sameyn jiray hadda magaaladiina ardaagalkii uu ku jiraa hudheel baa la tagayaa waa la xirxiranayaa gabadhii baa la isweydiisanayaa gabaati baa la isweydiisanayaa yarad wax la yiraahdo baa la isweydiisanayaa sooriyadii baa la bixinayaa habarta ma garanaysaa hooyada waa dhaqan laba taabtaana ma guuraana miyiga iyo magaalada labadu waa sidaa gabadhu hadday ninka ka dhimato magaalana hadday wax soo gashay xigsiisan in la siiyo ninkii gabadhii kale waa weyba jirtaa hadda miyina hore uga jirtay wax asaasa oo baadi ku soo dhaqmi jiray waa laakiin magaaladiina way ka bilaabatay dumaasha iyadu waa la islaamid iyo xigsiisanku galbiska baadiya waxa laga galbiyaa dumarka waagii hore wax lagu galbin jiray lug iyo mar la xirto daaha iyo buraanburo iyo dumar baa ayaar jiray oo kaxayn jiray hadda baabuur baa lagu galbiyaa miyiga magaaladana waa lagu gulbinayaa iyadana baabuurtii oo waxa weeye taasna waa ka walaaloobeen mataanay ka noqdeen miyi iyo magaalo
macnaha roobku markuu da'ayo Soomaalidu faraha kuma fiiqdo arrimaha miyiga iyo magaalada ma laga isticmaalaa
waxa la yiraahdaa farta ku gooday farta ka daa far inaa ku fiiqdo lama ogol gacantaadu sidii feerki u duuban baa roobkaas halkaas ku da'aya hadda magaaladana way ka jirtaa guriyada dabaqyada baa loo baxaa roobka laakiin far kuma fiiqin kadib gacantaadu duuban sidii feerki u duuban waa inaa ku waa nin la soo balamay baa taa marka dhaqankaasi miyiga iyo magaalada buu ka jiraa.
Ee Cabdiqani maxaad kala xusuusan kadaa dhaqamada miyiga iyo magaalada ba maaragtay Soomaalidu iska la mid ka yihiin.
Waxa weeye waxa kamid martisoorkii, martisoor waxa laga heli jiray miyi reer baad ugu hooyaynaysa laba nin saddex nibneef balaynin looga yahay habeenka busdayaal waxba la insiinaya. Ee mid kale soo dhaweyn fiican ayaa miyiga wariyiba iska lahaa hadeerna uu leeyahay magaaladuna sidoo kale.
Xoola dhaqatada Soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba waxa ay leeyihiin dhaqan ay ku soo riyeeyaan martida socotada ah ee la kulma xilliyada ay xoolaha maalayaan iyo caadooyin ka reeban xoolaha. Cumar Maxamed Axmed oo ka mid ah dhalinyarada horjoogayaasha ka ah geela lagu dhaqdo daafaha magaalada Boosaaso ayaa sharaxaya.
Qofkii yimaada wuxuu ka mid yahay dhaqankii geelu lahaan jiray in golaha qofka yimaada aan caanaha laga iibin caloosha u dhamo wixii u dhami karay.
Waa garta marka miyiga xeerkaasa yaal, magaaladana xeerkaasa yaal.
Magaaladana xeerkaasa yaal, miyigana xeerkaasa.
Caanaha hadday ka xumaadaan dabcan ama bahal ama wuxuu kaaga dhacaan xagaad ku daadinaysa?
Iyagana sidoo fiican haday xumaadaan waxaa banaanka looma ogola in lagu daadiyo meel banaan cagta dadku marayso musuf meel musa oo geedle baa lagu daadiya dhexdiisa.
Maxaad aaminsan tahay haddii caanahaad meel banaan ku daadiso?
In ay wixii marna cuna yihiin marna xoolahaba la odhan jiray geela waxaaba la odhan jiray waa barmaraya haddii lagu daadiyo caanahiisa banaanka.
Arigana ma sidoo kale?
Arigana waa sidoo kale. Xoolaha waxa weeye caanahooda waa la xafidaa meel hadaa la dilo shubayo musbaa lagu shubaa iyo meel ooda iyo meel aan cagtu maray.
Bulshada reer Guuraagu waxa ay caan ku yihiin inay aqalkooda ka hor samaystaan ardaa ama xayndaab lagu caweeyo. Inta badan dhismayaasha magaaladana waxaa lagu arkaa xayndaab laga soo minguuriyey baadiyaha oo dhismaha guriga laga hor dhisay. Sidaasi waxaa v o eda u sheegay Mahad Maxamuud Jabiye oo ku nool magaalada Boosaaso.
Dhaqamada kasoo guuray miyiga oo magaalada usoo guuray waxaan ka xusi karaa magaaladu sida aynu wada ognahay waa meel ay mutamac badan oo kala duwana degan yihiin. Waxayna ka kooban tahay guryo waxay doonaha ka samaysnaan ama dhagaxa ka samaysnaan jingada ka samaysnaan. Guryahaasna inta u dhexaysa waxa leh waddo waa meel ay maraan baabuurta iyo dadku. Marka waxaad arkaysaa qof baa meherad ka samaysanaya meel ka mid a magaalada. Markuu meheradaa samaysto ku ekaan maayo meheradiisa wuxuu bilaabayaa inuu bannaanka usoo baxo oo meel fuusta dhigto, meelna dhuxusha dhigto, meel qoryo dhigto, meel dabka ku shito, meelna alaab kale dhigto. Arrintaas oo dhibaato ku keenaysa magaalada dhinaca foolxumada hadday noqoto iyo ciriiriga labadaba. Marka arrintaa waxaan odhan karaa waa dhaqan miyi. Ninka reer miyiga markuu meel dego sida caadada wuxuu sameeyaa dhowr meelood oo kala duwan ayuu meelna xerada ariga ka dhisaa, meelna xerada riyaha, meel xerada idaha, meel xerada geela, meel aqalku ka dhistaa, meel alaabu dhigtaa, waayo meel furan uu joogaa. Laakiin magaalada waxay ahayd qofku meerada uu kiraystay ama uu shaqada uu ka qabsanayo gudaheeda inuu ku ekaado sida nidaamka caalamku u yahay.
Haddaba ugu dambeyntii, caadooyinka Soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba ay ka midaysan yihiin sida dumaasha, yaradka, xidigiska, gabdhaha godobtirka loo bixiyo maxay ka qabtaa diinta Islaamku? Sheikh Cabdirisaaq Xasan Xuseen ayaa inoo sharaxaya.
Mar haddii caadadu xun tahay, shareecadu khilaafsan tahay, maala hadda waxaa ka mid a waxyaalaha roobku waxay yidhaahdaan farta maala laguma fiiqaayo, waxaa ka mid a caadaadka xun xidiga la yidhahda xidigahaas maqana soo baxaan roobka ama da-ahayo oo jaahiliyada qaarkood ama oo shik ku keeni kara qaar waxay tilmaamahayaan kale haddii xidigahaas ay soo baxaan ama dabeylaha noocaas abaar baa dhacaysa iyo waxyaalahaasoo dhan ma banaana. Waxaa ka mid a caadaadka waxdhibo daariga ah gabdhaha oo loo isticmaalo gudniinka fircooniga. Waxaa ka mid ah maxaan ku yidhaahdaa xegsiisanka oo gabadha lagu khasbahayo oo maxaa yeele qur-aanku wuxuu leeyahay ma banaana walaa yaxilu lakum an tarithu nisaa kar haweenka inaad khasab ku dhaxashaan ma banaana. Ilaahay waa diiday dhaxal ma galaan haweenku waxa weeye hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto inay ilmihi xanaanayso ahlan wasahlan. Waxaa kaloo ka mid a godobtirka hadda lagu khasbahayo gabdhaha hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto oo sulxi iyo in dadka heshiisiisan shareecadu waa ogoshahay laakiin khasab looga dhiga gabadhii oo aan rabin wahaakada guurkana gabadha qof ayna rabin in khasab looga dhigaana shareecada islaamka xoolo la danaynayo khajmo og shareecada islaamku ma ogolo.
Faadume Yaasin Jaamac V O A Boosaaso.
Aad ayuu umahadsan tahay Faadume Yaasin Jaamac. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka waan idin dulmaro. Kuuriyada Waqooyi ayaa riday Isniintii wax loo malaynayo inuu yahay gantaal balastiga sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Japan, taasoo noqon doonta tijaabadii afaraad ee bishan ay samayso Kuuriyada Waqooyi. Milatariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaal u riday dhinaca xeebta Bari, kaas oo ilaa iyo hadda aan la aqoonsan waxa uu yahay. Tan iyo bilowgii sanadkan cusub, Kuuriyada Waqooyi waxay samaysay saddex tijaabo oo kale, kuwaas oo aan caadi ahayn isla mar ahaantaasina ku lug lahaa gantaalo dhinaca hawada loo riday. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga nooca gantaalka ay riday Kuuriyada Waqooyi Isniintii. Tijaabooyinka gantaal ee isdaba jooga ayaa keenay in maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu cunaqabateyntiisii ugu horreeyey kusoo rogo Pyongyang arbacadii, iyo inuu ugu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay in liiska madow lagu daro dhowr qof oo kuuriyada waqooyi kasoo jeeda iyo hay-ado kale. Nin hubeysan oo afar qof ku qafaashay macbad yuhuud ay leedahay meel u dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa la sheegay in uu u dhashay waddankaasi Ingiriiska, islamar ahaantaasina haysteen dhalashada dalkaas. Weerarkaasi oo lasoo afjaray Axaddii ayaa sidoo kale la tilmaamay in uu ku dhintay ninkaasi, markaasoo booliiska England ay sidoo kale sheegeen inay xireen laba dhallinyaro oo ay su-aalo loo weydiinayo weerarada halkaa ka dhacay. howlgalka oo maalintii oo dhan ka socday xarunta macbadka yuhuudda Beth Israel Colville oo qiyaastii 16 mile waqooyi bari ka xigta Fort Worth ee gobolka Texas, halkaas oo lasoo afjaray habeenkii Sabtida, waxaana la sheegay in dhammaan 4 la haystay ee gudaha macbadkaasi ku jira la sii daayay iyagoo badqaba, iyadoo qofka la tuhmayo in weerarkaasi uu geysteena uu dhintay, ma cadda in ninka hubeysan uu naftiisa isagu dilay ama in ay dileen xubno ka tirsan kooxda FBI-da. ninka la tuhmayo ayaa la sheegay in uu dalbaday sii deynta saynisyahan u dhashay Pakistan oo ku jiray xabsi federaala oo ku yaala aagga Dallas Fort Worth intii lagu jiray 10 saacadood oo gorgortan qaraara uu maamulku la yeeshay. FBI-da ayaa xaddii sheegtay in eedeysanaha lagu magacaabo Malik Faisal Akram oo 44 jir haysta dhalashada dalka Britain, balse ma aysan sheegin qaabka uu soo galay Mareykanka iyo goorta uu soo galay. wararkii caalamka ayaa dhegeysanayseen dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa, markana ku soo dhawaada heestan. heestaas halka aynu kaga gudubno waxayna gabagabo u ahayd idaacaddeenni subaxnimo oo anigu ah Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo kuwda iyo barka duhurnimo waxaan dhammaantii isku duuban idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. North Korea fired two suspected short-range ballistic missiles from an airport in its capital city of Pyongyang Monday, according to South Korea's military. This is the fourth test this month. Japan's government also reported the launch, with the chief cabinet secretary condemning the launches as a threat to the region's peace and security. In less than 2 weeks, nuclear-armed North Korea has conducted three other missile tests, an unusual frequency of launches. Two of those involve single hypersonic missiles capable of high speeds and maneuvering after launch, while the last one Friday involved a pair of short-range ballistic missiles fired from train cars. Monday's launch appeared to involve two SRBMs fired east from the Pyongyang, South Korea's Joint Chiefs of Staff again said in a statement. A senior U.S. official said Sunday that the United States will lay out in coming days its planned next steps in the tense standoff with Russia. This is after intense diplomacy failed to ease the threat of new conflict over Ukraine. Amid mounting fears of a Russian invasion of Ukraine, the National Security Advisor Jake Sullivan told CBS the U.S. was ready either way. Washington says that Russia has amassed nearly 100,000 troops along the border with the Eastern European country and has accused Moscow of wanting to create a pretext for a possible offensive. The Kremlin again insisted Sunday it did not want to lead a military action, even while warning of unnamed counteractions if NATO rejects Moscow's demands to lessen its military presence in Eastern Europe. There is more at voanews.com. This is VOA News. Ukraine said Sunday it had evidence that Russia was behind a massive cyber attack that knocked out key government website this past week. Well, Microsoft warned the hack could be far worse than first thought. Some analysts fear the cyber attack could be the prelude to a military attack. The Ukrainian Digital Transformation Ministry said in a statement that all the evidence points to Russia being behind the cyber attack, adding that Moscow is continuing to wage a hybrid war. The ministry urged Ukrainians not to panic, telling them the purpose of the attack is to intimidate society and destabilize the situation in Ukraine, thereby crushing Ukrainians' trust in the authorities. U.S. President Joe Biden is planning to meet virtually with Japanese Prime Minister Fumio Kishida Friday to discuss the two nations' economies, security matters, climate change, and other bilateral issues. The White House said in a statement that the meeting will highlight the strength of the U.S.-Japan alliance, which is the cornerstone of peace, security, and stability in the Indo-Pacific and around the world. Britain's Foreign Minister Liz Truss Sunday condemned the hostage-taking at a synagogue in the southwest U.S. state of Texas as an act of terrorism and anti-Semitism. The Foreign Secretary Truss posted on Twitter that we stand with U.S. in defending the rights and freedoms of our citizens against those who spread hate. U.S. authorities launched an investigation with global reach into 44-year-old British man named Malik Faisal Akram, who was killed after holding four people hostage in the synagogue. He was reportedly calling for the release of a convicted terrorist known as Lady Al-Qaeda. A three-week-old baby died from COVID-19 in Qatar, the health ministry said Sunday. It's a rare child fatality from the illness in the Gulf country. The Emirates public health ministry said in a statement that the baby had no other known medical or hereditary conditions, and added that it was the second child to have died in the country since the pandemic began. A massive volcanic eruption in Tonga that triggered tsunami waves around the Pacific caused significant damage to the island nation's capital and smothered it in dust, but the full extent was unclear, with communication still hampered on Monday. Saturday's eruption was so powerful, it was recorded around the world and heard as far away as Alaska, triggering a tsunami that flooded Pacific coastlines from Japan to the United States. New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern said that there have been no reports of injuries or death, but a full assessment was not yet possible with communication lines down. Again, more at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News. We'll be right back.
morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, January the 17th, and here are some of the stories we're covering for you this morning. Former Malian President Ibrahim Boubacar Keita, commonly known by his initials IBK, has died at 76. How does his death complicate the relationship between Mali and France?
For France, this was someone who may have not been able to hold his country together as much as they would like, may have not been able to bring in as much democracy as they would like, but they felt that he was someone that they could do business with.
That is Catherine Field in Paris. More with her later on in the show. Authorities in Uganda have given street vendors in the capital Kampala an ultimatum to vacate the streets.
We are going to be there for God and my country. Yeah, man, we cannot leave the street unless they give us some better jobs.
Some street vendors in Kampala. And Cameroon has launched a massive campaign for fans to be tested and vaccinated against COVID-19 so that they can fill stadiums in the ongoing Africa Football Cup of Nations that the country is hosting. We'll have these stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, the former Malian president Ibrahim Boubacar Keita has died. He was 76 years old. And commonly known by his initials IBK, Mr. Keita was deposed by the military almost 2 years ago after a turbulent seven-year rule. He took power in September 2013 and was re-elected to a second five-year term in 2018. It was during his presidency that Islamist insurgents overran large parts of the country, including the ancient city of Timbuktu. In 2020, tens of thousands of Malians took to the streets of the capital, Bamako, to demand his resignation. His death comes at a time of growing tensions between Mali's ruling junta and ECOWAS, which imposed new sanctions on the country. Mali has also been at loggerheads with France over its decision to deploy the Russian mercenary outfit, the Wagner Group. Catherine Field is a reporter and regional analyst on the Sahel. I reached her in Paris and asked her about the late IBK's relationship with France and how his death complicates the relationship between the two countries.
His relationship with France went back a long way. Of course, his great-grandfather was actually a member of the French colonial soldiers. He died here in World War One. IBK himself studied in France. And he was also seen as someone who France could rely on because he spoke French, because he'd studied in France. And when you think about that legacy of France and Mali, I'm thinking back, say, to 2018, when he was invited to France by French President Emmanuel Macron to unveil a statue in memorial to those soldiers, those colonial soldiers from Africa who died in France. They unveiled that statue there. So that was just in 2018. So for France, this was someone who may have not been able to hold his country together as much as they would like, may have not been able to bring in as much democracy as they would like, but they felt that he was someone that they could do business with.
Now, Catherine, this weekend, thousands of Malians took to the streets to protest French influence in the country. What would you say the legacy of that influence has been, and how does that relationship, that fraught relationship, complicate efforts by ECOWAS, by the Malian society, to call for faster transition to civilian rule?
You know, at the moment, there's really a lot of impatience with the junta in Bamako. There's a feeling that they are really dragging their feet on the possibility of having new elections. And they don't like that. You know, France in particular feels that this particular junta is whipping up a lot of anti-French sentiment as a way of distracting some of the other economic problems within the country. When it comes to the ECOWAS sanctions, that's really worrying for France, even though they do support it, because France and other European countries realize how poor Mali is. It's one of the poorest countries in the world. And they realize that, yes, there might be some big international companies that are affected, but there are also a lot of Malians who work, who live and go backwards and forwards between Mali and neighboring countries who are now stuck, who cannot get home or cannot get back to where they're living, cannot get their goods to market, that this is really going to affect Mali society, and that these sanctions really are, if you like, they're almost the last gasp as a way of putting more pressure on the regime, which France hopes will work.
One of the other sticking points between in the relationship between Mali and France is this Russian mercenary outfit, the Wagner Group. And now, even though Mali itself denies that they are Wagner mercenaries in the country, there has been supposedly some photographic evidence that indeed Wagner may already be operating, may be deployed in the country. Has the French government officially confirmed this?
They haven't. And just in the last week, we did see some photographs and some video of what are purported to be Wagner mercenaries operating in southern Mali. Now, of course, the French defense minister back in December said that it would be unacceptable for France to stay in Mali if it was confirmed that there were Wagner mercenaries operating in Mali. We've also had various other officials saying that it just would be a step too far. But at the moment, France doesn't feel as though it's the right moment to pull out. They feel that there's still too much to play for. There's too much uncertainty, whether it be with the jihadists, whether it be with ethnic rivalries, or whether it be with the economy. So here in Paris, at least, they are talking about it, but not publicly. And in fact, it's been quite interesting. In the last few days, we've had the Swedish foreign minister absolutely saying 100% yes, that Wagner mercenaries are on the ground in Mali. And that is the reason that the foreign minister gave for Sweden, saying that they're going to pull out their personnel from the European task force operating there. And the foreign minister of Sweden also said they are reviewing the personnel that they have in the region that are there as part of UN operations in the Sahel.
That was Catherine Field. I reached her in Paris.
Authorities in Uganda have given street vendors in the capital, Kampala, a 5-day ultimatum to vacate the streets. But as Mugume Davis Rwakarinji reports, vendors in the city are still adamant about staying on the streets.
Chuma Moses calls for clients on a busy room street in Kampala. 24-year-old Chuma says he earns up to 100,000 Uganda shillings, or about $30 of profit daily, from his business of selling second-hand clothes. His earnings may end this week if Kampala City Council Authority ultimatum for street vendors to vacate the street is implemented. But Chuma is not fazed.
We are going to be there for God and my country. Yeah, man, we cannot leave the street unless they give us some better jobs. Our fathers, our judges, our ancestors are here. They all have been working here and they're still working here. But I don't know what the government wants us from us. They are trying to push us to the ground. I don't know why.
Single mother of four, Susan Anyaru, vends craft on a busy Johnson Street in Kampala. She says she earns some 30 to 40,000 Uganda shillings, or about $10 of profit daily, which she uses to fend for her family. She says life will be miserable if she's to leave the streets.
This man I'm working here, is, I cannot manage to rent. No, how can I survive life? Nothing. Our customers know that we used to be here. When I go there, I get something there. We have those who are we supplying them also. If now they're assessing us, now where are we going to start from? And if I, where can they survive? And even if the school, someone who have degree, no job in Uganda. For us, we are surviving with business.
Hudu Sain, Kampala City Council Authority, Resident City Commissioner, says the vendors have to leave the streets and conduct their business in designated marketplaces such as Nakasero, Wandegeya, and Usafi.
Next Monday, we don't expect street vending in the city. I am pleading with you now because on 16th January, we may have a team in Kampala streets to help you leave. It is better for you to leave unassisted. We want to believe that by Sunday, the vendors will have heeded to this call.
Hussein says the move is for the betterment of Kampala City.
I expect all well-meaning people of Kampala to understand that this is for the good, not just for Kampala, but for Uganda as well. Therefore, whether by consent or force, I thank those that have relocated to the markets from the streets. More changes are bound to happen in this city for the good of the city, and no one can stop them so long as it's in the best interest of the city.
There are more than 40,000 street vendors and hawkers in Kampala, according to Kampala Street Vendors Association. And most of these vendors insist they will not vacate the streets.
I am a vendor on Rumo Street, and nobody can chase me on the street because I have no anywhere else to go. I live here. I was born in Kampala. I have no job. We started, but there is no job in Kampala. For us to have to vend on the street, we survive. For us to survive on the street.
But the truth is, we are vendors. We are not criminals. We get things from the shops. We pay taxes, and we have families to look after.
Now we are here, they're assessing us, they're beating us, we have nowhere to go, because this is the one who renting for us, we keep with our children. Now where are we going to be?
You are saying, it's like you are saying, go and die, because when I go from here, nobody, nowhere else, nobody can give me food. This street is my provider. This street is my provider.
There is no other way we can survive here. Here we have to do our business and work. Even in the market, we don't have enough business which can take us there. This little business of ours is just for surviving. That is all. I don't have enough capital. Unless they are going to give me enough capital and they get for me a rent for free, I can go there to the market.
For VOA News, I am Mugume, Davis Rwakarinji in Kampala, Uganda.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. U.S. President Joe Biden has appointed Hamza Warfa, a Somali-American Minnesota state official, as a senior advisor at the State Department. Warfa has been Deputy Commissioner of Employment and Economic Development in Minnesota. He will serve as a senior advisor at the State Department's Civilian Security, Democracy, and Human Rights Department. He's the first Somali-American presidential appointee in U.S. history. He tells VOA Somali editor Harun Maruf that his background and identity as a Muslim, Somali, African, Black immigrant is going to shape his work.
I will be representing the administration in local and international efforts, conversations, and really actions that strengthen democracy. You know, the world needs more advocates for democracy now than ever before. So President Biden really declared 2022 as the year of action to strengthen democracy. So we will be sharing more details on the effort to strengthen, you know, and defend democracy and really push this democratic renewal, democracy renewal initiative of the president and, you know, like-minded leaders around the world.
On a personal level, as you said, tell us how you came to this country and your background.
Yes, I was born in Somalia, and I was born to parents who were very successful entrepreneurs. And, you know, I was raised under authoritarianism as a child. So learning from my parents' experience in Somalia, I learned that, you know, business success was not enough to guarantee peace for my family. So learning the importance of collective action that, you know, to maintain peace and stability, it requires powerful actions by individuals, by neighborhoods and communities organizing to defend, you know, their peace and stability. So my experience, lived experience, has really shaped who I am and, you know, my professional work. And so this is in direct response to the president's call to action to protect and promote democracy And I'm really excited that, you know, my work is involved both domestically in the United States, a country that has given me so much, but also globally.
So democracy and human rights issues face serious challenge around the world, in particular Africa, where you are from. How is your background going to help address this issue, and tell us about how you feel about democracy and human rights in Africa?
Yes, I think I will bring different, you know, and more nuanced perspectives as an African, as a black man, and I think, you know, it's the vision of the president and the entire Biden Harris administration to really develop and advance inclusive democracy. And to develop an inclusive democracy, we need inclusive voices and leadership to provide, you know, nuances and perspectives. And so what I hope to bring to the table is, you know, use my personal background as a way of building bridges between the continent of Africa and the country that I am representing, the United States, a country that has given me so much and has now entrusted me to lead and be part of this important work.
That was Hamza Warfa, a Somali-American Minnesota state official who was recently appointed as a senior advisor at the State Department, making history as the first Somali-American presidential appointee in U.S. history. Cameroon has launched a massive campaign for fans to be tested and vaccinated against COVID-19 to fill stadiums in the ongoing Africa Football Cup of Nations the country is hosting. Cameroon and African football officials say that only 2,000 supporters turn out for matches at 20,000 to 60,000 seat stadiums because of COVID-19 restrictions and separatist threats. Moki Edwin Kinzeka reports from Yaounde.
This is the deafening noise of vuvuzelas from thousands of football fans outside Yaounde's 42,000-seat Amadou Ahidjo Stadium. The vuvuzela is a long horn blown by fans to support their teams at matches. Among the fans is Sylvie Dinui, a 21-year-old university student. Dinui says COVID-19 restrictions imposed by organizers of the Africa Football Cup of Nations make it impossible for her and her peers to get into the stadium to support African football.
I have been blocked because I have not done my COVID-19 test and I have not been vaccinated. I would have loved to watch the Morocco-Comoros match at the Amadou Ahidjo Stadium. Morocco is my favorite team.
Dinui and football fans outside the stadium say but for COVID-19, thousands of people would have been present in stadiums to support African men's soccer as they did when Cameroon hosted Women's AFCON in 2016. In 2016, the Confederation of African Football congratulated Cameroon for the massive turnout of fans when the Central African State hosted the Women's AFCON. This year, the Confederation said only fans who show proof that they have received COVID-19 vaccines and proof of negative COVID-19 test results no more than 24 hours old will be allowed into stadiums. Cameroon says spectator turnout at stadiums since AFCON began on January 9 in Cameroon is very sparse. The government says a maximum of 3,000 fans and supporters turned out in the 20,000-seat stadiums in Limbe and Bafoussam. More than 10,000 supporters turned out at the 32,000-seat stadium in Garoua, a northern commercial town. Fewer than 15,000 watched matches at the 60,000-seat Japoma Stadium in Douala, Cameroon's commercial hub. Cameroonian football officials say strict COVID-19 measures make it impossible for fans to have access to the stadiums. Bafoussam hosts Pool B AFCON matches. Augustin Awafonka is governor of Cameroon's West Region, where Bafoussam is located. Awa said on Sunday he launched a campaign for people to get COVID-19 tests and vaccines so they could have access to the stadium.
During the first match, they did not know certain entry conditions. This time around, everybody is sensitized and everybody is mobilized and prepared to watch these great encounters. Tickets are already available at the various sales points. So the population are invited to go there and obtain their tickets.
Awa said as an incentive, the government is providing free transportation to stadiums for people who are vaccinated and show proof of negative COVID-19 test results. Last week, Cameroon reported that only about 3,000 supporters and fans turned out at the 20,000-seat Limbe Stadium during matches. Limbe is hosting football fans, players and match officials for group matches for teams from Gambia, Mali, Mauritania and Tunisia. The military said separatists increased attempts to infiltrate Limbe and disrupt the games. It says separatists frustrated over their inability to disrupt AFCON matches in Limbe have attacked civilians in neighboring towns, including Boya. However, the government says troops will protect all civilians threatened by separatists over attending matches. The government says civilians should turn out en masse for COVID-19 tests and vaccinations so they can watch matches. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
Now it's time for Daybreak Africa Sports, and with that, we go to Cameroon with Samson Omale. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We'll begin the sport with the latest update from the African Cup of Nations holding in Cameroon. Tunisia revived their hopes of reaching the round of 16 after beating Mauritania 4-0 in Limpe Stadium on Sunday. It was Hamza Matulouthi who put them ahead in the 6th minute before Captain Wahib Kaziri grabbed a brace in the 8th and 64th minute, and Sefedin Zazri sealed the emphatic Group F victory with a wonderful effort in the 66th minute. Having lost their opening fixture against Mali by a lone goal and in a controversial manner, Tunisia started the game against the Lions of Tinguetti with urgency, and it was not a surprise when they took the deserved lead with only 6 minutes played. The win left Tunisia third on 3 points from 2 matches, while the Gambia, who will later take on Mali, at top of the group with 4 points. And talking about the Gambia, 2 late penalties awarded after intervention by the video assistant referee saw Debuton Gambia hold Mali to a 1-1 draw at the African Cup of Nations in Limbe on Sunday, as the team stayed joint top of the Group F standings. Both have 4 points from 2 matches with the group's other side. In the other game played, Sierra Leone scored a dramatic injury time equalizer to grab a 2-2 draw against Ivory Coast at the African Cup of Nations in Douala. The Elephant had been coasting, but an astonishing mistake from Badra Sangare allowed Alhaji Kamara to tap in. Keeper Sangare fumbled a back header and could only watch helplessly as Kamara secured a second successive draw for the Leone Stars in Group E. It means they have every hope of going through to the last 16. Sierra Leone have 2 points from 2 games, while the Ivorians top the group with 4 points to their name. Away from the African Cup of Nations, Arles Moroccan influential defender Badr Benoun has confirmed that he won't be available for his team at the anticipated FIFA Club World Cup that will run from the 3rd to the 12th of February in the United Arab Emirates due to his injury. The 28-year-old Benoun was dealt a double blow after testing positive for coronavirus once he was called up to represent Morocco in the current African Cup of Nations before picking a calf injury that excluded him ahead of the tournament's start. Recent rumors claim that the Al-Ahly stopper faced a very long time on the sidelines as he suffers a serious injury, but he refuted all these claims. In athletics, Africa 100-meter record holder Ferdinand Omanyala has revealed his program for the 2021-2022 athletics season, which will include the World Indoor Games on March 18th, followed by the Police Championships and National Trials in April. Back in Kenya, he will also leave for the Continental Tour in May, the African Championships in June, World Championships in July, and finish the season at the 2022 Birmingham Commonwealth Games in August. Omanyala says he's ready to break his current record this season. And that's it for Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Garowa, Yaoundé. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. Until next time, I'm Jackson Vumbi.